Hallelujah. And I kwasi ada idi kan wo afimu na yenyi na ye di bronya no na bronya ni mu ano yen share dem fi mu papa if he said the assembly city e no ye beto aso a na said na so fu chimu na be kwa kopie be February middle ho be na fe die sa season no ya conclude ni mu mene onyame asamo odinam na kwa so de dom ye no o mayenya arishimu ni enida so bi enti senka yitime kan firi ba bia yetena ye behu se encho ye bi wo eye sa ayi so o se hwe meye enyema nyina foforo eye kasa bi a emudu if is a bria bebe bia no na wo adie bi asi ena onyame kasa chere ni ma ama sabri ni munu ni ya ekoso na enya ade pa no ye hu se enya mafoforo ebetimi ayeden esi nti no o sha se no o ka bibi fa eye sa asem wei ekwen nam so bedane asemfo abi e ma abrante bia no ye ye nka ne so ohwenwan e wo eye Germany kroba akoso Württemberg na nani din ni de Otto Riedmüller. Sabranti di ekoba in 1930s wono na mi said ye ni mu na nipa bebre sorry a aso wo mokutia eye nipa ni bi ekunkum nipa ni ade nti na di hu aba to bi oyɛ gwanhwefo no do ye ni sɛ ne obɛbɔ modin sɛ ɔde nyame asɛm ate sɛ hwɛ me ya de foforo no ahye nipa nkran nti mrante ne maba wa sabre ni mu no ɔde asɛm we ebe ye asɛm bi aye na ye ka ne sɛ ebia moto ana sa asema edaya no ema emiribi ya ye nemu ase ye hu ne ye no nti ebedane kasa se hwe me ye ade foforo ewo nano nti wode san kakra esa be ye asema ma omo o maka nyina ye mrante ne mabawa no emo mu hu se ni da so bi ye den ewo ho de ye koso no nyina betwam na ene ma foforo nso beba ewo ne sa ye mu no bɛsɛ mfe aduasa ne akyiri a ɔdi sɔfodie no na ɔhyɛ sɔfodie ase foforɔ na kyerɛ sɛ ɔsɔfodie no a wodi ne nyinaa ne sɛ ɛduru baabi a wobɛyɛ wofosom ɛduru baabi a bɛhyira awareɛ so ɛduru baabi a bɛyɛ nneɛma bebree nti mmerɛ kakra no wahyɛ aseɛ no na kyerɛ sɛ anyɛ koraa awofosom bɛsɛ du bi deɛ na wayɛ nti sɛ obi wom ɛfiri mu na ɔkɔ akɔyɛ nyame ɔkɔ akɔyɛ asɔre a asɛ wɔnim neɛ ɔso wɔka nanso bere ni mu naa no abɔfra bi wuɛ abɔfra a yɛawo no a ɔsa ketekete na buroni bɛka sɛ baby boy ɔwuiɛ no na ɔkɔ akɔyɛ no ɔkɔ foforɔ no deɛ na kyɛ sɛ the normal duty ada bi ɔkɔyɛ nti no ɔwɔ deɛ ɔkɔ ka a ɛbɛhyɛ awofoɔ no ɔma lusu ɔmo ba no nkran but ɔkɔduru hɔnom no na ɔhuu sɛ abɔfra ketewa a yɛde no ato adaka mu na adaka ne ye fitaa na yɛde ɛɛba no afei deɛ na nti wohwɛ a bra no wɔma sɛmɔ no sɛ wohwɛ ɛ a nihyia no na wayɛ emotional asɛ ne ne kora yɛde ɛɛpopo nti wakae adeɛ no ɛsi twaa mu over 30 years ago no sɛdeɛ sin ne si yɛ a wɔasɔre dɛm hɔ no deɛ ɛkɔbae ne sɛ maame no a ne ba ne abɔfra no wɔtena ɔwɔ fie no ohu sɛ wampa aduro bi anom a onto mi enyina ebra ye ya sori ama ne ba no ne yakosi no nto ono maduro se be ye obetima gina ne nanso ne nananso ebo modin se ono susu be gina nanso ebra di abofra no wura dan mu ho no omu nyina emunihwe enti munihwe ni mu no ono susu ebubu no ewo hunhun mu no ohu ne onka bi sa picture no no twa ne enei se sɛ yɛkenka nyame asɛm na ɔka kyerɛ yɛ sɛ hwɛ mebɛyɛ ade foforɔ a ɛneɛ deɛ ɛkɔbae ne sɛ ɛbere no mu ɔhu sɛ bible no a bible mu abie na bible no mu abie no a yɛ maame baako faeɛ ne akwadaa ne nana ɔfaeɛ no ne yɛbie mu dada ɛhɔ no ɔhu asɛm yɛ akyerɛ sɛ hwɛ mebɛyɛ ade foforɔ ɛnom mu na ɛmaa no ahoɔden bi sɛ ɔnyina saa asɛm no so na ɔmfa nkasa nkyerɛ ɔmo a ɔmo ahwere ɔmo ba no ɛne obi a waba hɔ biara sɛ ɛbɛyɛ a eni da su obi be de ebeba ede na e pa kire e wiase we ya ye wo mu no enye wiase bi ase eni da su obi wo se niema nyina be ye ye biem da sa na niema nyina mfonyini twa kire yen oha ni ama ne bebre ne gusu ba enti se uko obi nchen na se wo peso kan bi bi kire ne se o eni da su wo ho a edin nanso onyame asem no na e tro ka se hwe me beye ade foforo ente ya afi mu nyina na ye shafi yase no de ewo mu ni ye nipa nsusu ye mu ni ye ni ye eni suade hunu mu de ene ye eniema bi ene wa kire se asumdue bi beba ahoto so no ko bi beba nanso onyankopon asem kasa kire ye se ye nyade ye nhwe se onu onyankopon no obeye ade foforo asem we firi hin na bai the book of Revelation, I ain't gonna be same now. Verse 21, chapter 21. Eho, now can kaya boom says, I word in the by. Name moment the beginning, no so, no young coupon can say no massa massa, such as say, maybe I had the fufro. The John, now your friend is say, oh, yeah, and this what the hununino. Oh, no, and anna, what found near my baby. Na wa free ni party biem na wanya ni so ade hu na afi de ohu ne ekoso ewo eye onyankopon ahini ni mu enti edi kan ni de no ohu ni se bibi na ekasa na bibi na ekasa no ni made kro patene ba de kodru bempen so se ni na no wotene nyina no na afi de ni daaso okasa ebebe mu no ene ne masa amfonyini wei ebe mu no se sa amfonyini wei ewo wei ni hokwa ekasa kire yen ayet sen kai bia ye ketin ye sen hai on se se ye bia epunu ya light wa chire ana se awia ne bo wa chire by me no mi uni enfa ye ni nyede enhu nemo so onyame ya yadom na obi timi frokos ro no sha se obie eye ketin ni mu a de ebe hu ne se awia ne beto nti sa small light na be pii no esum na na nka akova ha nyina no obo hu se esum no asha se se ye de e pe bebi afa now hanging about. Ain't it so young couple catch rain and say, Shame ya de fufra. A woman send your man in a bassa, and it does winning ho. Nan so on your mere summon our being and what can inti. As a seeing yen did hassle. Ain't ya fee munina, the woman is a yen chasse on your couple by ya de fufra. Situations in your pen. O be ya one idiot, said the bribia mecan. E be ya old bomb pie se, ubenya jumano. Obi wanya adwuma no ba obo mpa yesɛ obenya asumdwie ebi a wo bo mpa yesɛ wo hia sika no obi wanya sika no obo mpa yesɛ ɛden no obetumi di sika na yɛ ayɛ enti enipa ye situations nyɛ den enyɛ pɛ dan kran kran nyina yɛ sɛ de bɛte asɛm no ɛno na bɛboa me yɛ hu sɛ sɛ yɛ nyankopɔn wɔ yɛ ade foforɔ saa kasa wei yɛ ka no wɔ baabi bebree no ɔka ɛwɔ sɔfo die adwuma mu no ɔmaka anasa waka nsem wei bebre wo baabi na baabi waka ni bia no na nnafom saa ebia na obi yare da wo pa so oyɛ bibi enye ye na ne ho nkrɔfo nso te ho sɛ bɛyɛ nipa ne bɛnyɛ di daaso nti ɛsɛ sɛ obi wa no a wo ka kyerɛ ne sɛ hwɛ ye nyankopɔn obetuma yɛ ade foforɔ ana obɛyɛ ade foforɔ de wo mini the phrase my yɛ ade foforɔ nyɛ saa ne te hwɛ meyɛ nɛkyɛ sɛ onyankopɔn guso yɛ de ɛyɛ ana wanka ne sɛ hwɛ me bɛyɛ wɔse hwɛ meyɛ ade foforɔ ɛno anyɛ future term ɛno nso anyɛ past na mmom ɛyɛ present statement enti ankora nkora yɛ abrabɔ mu daadaa nyinaa no onyankopɔn guso yɛ de ɛyɛ ade foforɔ nkranhyɛsɛm ɛwɔ mu nyinaa ne sɛ asɛm no nyinaa tɔfa no nyinaa ne sɛ di a yɛbɛfrɛ mu afe mu nyinaa no ankora nkora and a group of people as church, no, and it does what I want to say. Onyankopon gusua oyade foforo. Amen.